Ate kitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization kitendereza nnyo eggwanga lya Uganda olw'omulimu amatendo gwe likoze mu kutangira ekirwadde ki Ebola obutasaasaanyizibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ekirwadde kino kyabalukawo mu ggwanga erya Congo omwezi guno wabula ng'abantu abawera babaserengese ekala nnamwetagenda badda. Agakyavudde mu ggwanga erya Congo galaga nti abantu abali eyo mu 1039 be baakattibwa ekirwadde kino wabula ng'omuwendo guno gusuubirwa okulinnya olw'ensonga nti n'abamu ku balwadde abakyali mu bifo ebikuumirwamu abantu abalina ekirwadde kya Ebola omuwendo gwabwe gweyongera okulinnya nga kati guli eyo mu 6 n'omusobyo. Amawulire agasiima minisitule y'ebyobulamu olw'omulimu w'amatendo gasanguziddwa Dr. Kasonde Mwinga ku lw'ekitongole kino bw'abadde asisinkanye abakungu mu ggwanga lya Uganda abavunaanyizibwa ku byobulamu. Ono agambye nti ekitongole ky'ebyobulamu okulangirira ekiseera ekyakazigizigi mu byobulamu nti kyali kituufu kubanga buli ggwanga liri ku bunkenke obutagambika olw'ekirwadde kya Ebola ekyakazibwako Ebola bundi bujjo. Kati ono asabye bekikwatako kosa n'amawanga ag'enjawulo okwenyigira mu mulimo guno ogw'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola kifuulibwe lufumo mu kiseera ekitono ddala.